I'm up to CO.
Famene ubi damo suliko weka. Ayo ma pressure yako ni nomo ne mwechili ni chalo. Ndani yana kunama sichu yako izakali lila. Unaiba lako na kusanga lala. But pick up yourself now, pick up yourself now, pick up yourself now, yeah. Pick up yourself now, pick up yourself, and I thought I should let you know.
See you.